Echibuzo cha buyo mkwe mama ne tata kusingirani.
Crane Studios.
Omudigido konza ateka katinkola yochi kabikuse mugenda kakasanti sajja goya bikongo he kana omulalu kalonze mbazo laba badda tukangisa migo kitegeeza lulumba kalindi atesegerinda kabalangulo gwe abali mu bbala lyange mutoke nendi ulira zali mputwezo mukina batandekerera mukama yebala okusumba bambi namayimbwa ye mukadde yavaamu embaki yamati yako kati ni muganda ndi wakasimba ni murubirie yombera muwesi sirieva kalukukuza mbogo kanchari na vingi vyesi naleta emma muli kumakeyo nti atatuwezo tulangashie dunda ndi mwebaza nti omutu ogutagwesa yampa bugaga obwongo nampa wiye bimva mungo nyenya mutoti singa watula mpozo obugero kwa mampa jolo nengolo mola situde mubimba kubabia na waline mbuto mujia kuzala kulebujia kuo waze kuige zina ya zina ala abatesi bagenda kukoli mataba na sima bagia kuita u bimega mbimegoma nyino ananganze wa vietinamu evi abando gasibirimu kukomerera mubali no kutamira itanali elia nabewe sicha imba nkukumuka nyenje. Zadebe bindese chirinya mutika lulina banyonyola wazinti yomuzadde kizibu okumugula kumulundi guno nzize ngambi sise sise mungeri yuomia omukadde mama ne tata basana kwagala chenkanyi watu bikule bitabe bitukugana atya Katonda soka bazadde oba utule ekitiibwa n'emitego gyote gojja kukwasa kulaba okakanyadde na migo kuba n'abazadde weeyita kigwe olibeera otya malaalo wezo ntoseza mu luzunzozunzo omusadde okusaka naye abakungudde birimba bya kuzaala bw'ogula sukaali ojja olusanvu wadda mutwalo naye gwe okumala omwaka oli mu kibuga ogomoka nandalage misosongole gikuyita loodi bo basekiyaye n'obatamiiza abakuzaala n'ofiisa be watunuza embebera amatumbi budde bwe basenga ensi y'emitafu by'opanga kwe kutomera enzikiza bendopere bire myezo obudde bw'abaganga si bufisa ayo y'okunyaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata ayo y'okundaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata bantu abo mbaagala lwanga singa munne ansayadde madda baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani mukuddamu simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani mukuddamu simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka. Kanya abazadde muve mubanyumiza wampisoti tewaliwo nsonga ku mwana gyoli wange kukyaya abazadde bwiso bw'ekiyaye yaayo okwessa ku taata n'okyawa maama bamaama mbanenyamwate mmamuvaako kalunsambuliro oyo lwaki oba onyumiza abaana mbibataala bobbakyaya kitaabwe kitamme gwe musaako oyo nabanga mbuto nga ndekawaawo n'endwala nga tegunfaako ogufiira mu nguuli wannamaato ate nga bwe mmala okuzaala nenywa bijaja nga nkoza mazzi malaya zaaguza ndoga nze bwe nagunenya nga nenfuna miggo baana bange baana bange mwali kyayo obuntu ogwali gwagala mba si kyamuzaala baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane bumbuuza ani akira kwani mukuddamu simanyere ekyekibuuzo kyomba nkibuuka baagala kyenkanyize bonna maama mama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda chane bombuza ni akira kwani mkunda musimanyere chechibuza chomba chibuka mbandi na chivuwa mupiro manyiviranze mputula ruange nanja mfuna naruoge chana chomu sabja gwali mugu togala ne bange tenge tenge rio mwaka ligude jenda gola vayo anetulia muge mandi muzi chemva motegeza ntinja galo kunda gama zade naruoga ya shimalako ulira ntibwe yanzira mu mbunze mama jali mubalanga dale ya feda yansula wuni na wiki nesiongera dala kubere mkalomu temuasingo yoyo yoyo ya mfere katonzi jukiza bemuguza wabigia wangu nze tata ya nyumize bintwebio dunda kuyamba chisuse singanze nkaze zani kiweyo awonze nene nyatate ya yanjululize vya momwana konze nsabo musanyiwe kasta ya kuzala na ata kusauka tosalira musango muzade tolina buyinza bwana gundi echo kuzala no muzazi chimalo kumwebaza bikoza bazijya mufufuru yense binya byomulwera byetaaga bushali misana nkutte mulwenga bimube mirembe mikwana abawagisi yerere 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 mbagala chenkanyi mama ne tata bagwatulo mama mwagala bazadde mwagala bazadde mwagala nyo mama ate mwagala nyo tata bonna kefunye mbawanze chamulila mula gwelukundo mama afuwanya akuzale tata mafuwe somate akanyama akasabatwala neka sukali obawe nobulingi disomba nkola bwenche kakubange tamagala weitati olowoza wali wakusimbuliza oba weitakimera nti wamera bumeza okubye mbire tamagala weitati olowoza wali wakusimbuliza oba weitakimera nti wamera bumeza okubye mbire